ma jire hunguri bilaash eh oo boqolkiiba boqol diyaarkinka ee adi iyo boyska oo ka qaadadaasan Uniski, Burlington iyo Richmond, waana hool oo markasta ama sitimaan kastaba oo dareeraso ilaa bishii 12-aad. Hungurigan may geebka ayaa barnaamijka COVID-19 maynalankuweere qof kasta ha aamo. May jire hungurigan khudradna jire iyo may kaloo jire ko oo khudaar aan ahayne oo diyaar king aya. Waana may yacni ka salaysinya qofkii oo markaas kow soo hormaro iyana yacni ka salaysinya ilaa iyo oo ka dhammaadow. Maysh oo lakin ka baahinya keli in adi oo meelas ku soo muuqato meelihii oo hunguriga la kabiyaw in aad ku soo muuqato. Marka adi sheegto in adi hunguri adi markaas adi aan baahanto, marka qofkii oo markaas hega rooga oo adeegaha iya in sheegase wali aad markaas aad anbaahanta oo hungurigii noocii aad anbaahanta. Mayna qaadad karte halihii aad oo rabto iyana qaadad karte. May oo ka heli karte hungurigan Uniski khamiisyaalka maalmaha khamiista ka bilow 10 saac iyo rubi oo galabtii ilaa 12 saac galabtii sitimaan kasta ilaa bisha oo tumi ilamaad tumunshe. May kaloo jiri doone isla waqtigan talaadada bisha 11-aad 2024 bedelkii oo khamiista bisha 11-aad 2026. Hungurigan may ka hala karte O'Brien Community Center oo ah adresje 32 Mellet Bay Avenue Uniski Family Center iyo 87 Elmon Street iyo Uniski Fall Bus Station iyo 25 Uniski Fallway. May kaloo adi ka hala karte gurigan Uniski Community College oo Burlington ama CCV dhismaha Hedis. Dismahas Hedis meel oo la dhahaw Abenaki Way oo markaas adi 11 saac ama 5 saac ilaa iyo 7 saac oo maalin nehega ka hal karto way. Ilaa bisha oo December ama bishii 12-aad 2019 majiraaso wal oo hunguri bisha 12-aad 2027. May ka hala karte hungurigan bakinka ALV ama Afrikaanka xafiisyo oo adres yana iya 20 Allen Street oo Burlington kiyaalo. May kala ka hala karte hungurigan Interval Center Community BAM oo adres yana iya 180 ama 180 Interval Road oo Burlington maalmaha isniinta ka bilaaw 8 saac galabnimo ilaa 6 galabnimo ama 12 saac galabnimo ilaa bisha December 7-dii. Ma jiri doono wal hunguri bisha 11-aad 2023. May kaloo ka hala karte hungurigan Echo oo Lihi Center oo Lake Champlain maalmaha talaadada adreskana may waa Hal College Street Burlington talaadooyinka ama maalmaha talaadada ka bilaaw 8 saac ama 4 saac hiraab ilaa iyo 7 saac oo gelinka dambe ilaa maydana dareere bisha December ama bisha 12-aad 2028. May kaloo ka hala karte Pine Forest Children Center Burlington oo ah adres 208 Flynn Avenue apartment ama number 2 maalmaha 4-da ka bilaaw 5-ta ama 8 saac ilaa 8 saac iyo bar ilaa bisha December 9-she. May kaloo ka hala karte hungurigan Richmond, Our Lady of the Holy Rosary Church, oo ah 64 ama 64 West Main Street, maalmaha Khamiista ka bilaaw 8:00 ilaa 8:30 ilaa bisha December ama bisha tumaylamaad tumunshe. Ma jiri doono wax hunguri ah bisha 11-aad 2016.